Reka dusubire ku nkuru twabashikirije ejo ku ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda. Uwo mupaka wari umaze hafi imyaka itatu ufunze kubera ubwumvikane buke hagati y'ibyo bihugu byombi nk'uko byatangajwe na Leta y'u Rwanda ndetse bikemezwa na Uganda. Nibyo koko kuva ejo uwo mupaka urafunguye, ariko kugeza uyu munsi hari hakiri amadidane kubera hari Abanyarwanda bari hafi y'uwo mupaka babwiye gahuza miryango yuko bashubijwe inyuma n'ubutegetsi, babwirwa yuko igihe cyo kujabuka kitaragera. Ni inkuru dushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa yari igatuna uno munsi.
Nyuma y'itangazo rya Leta ko umupaka ugiye kongera gufungurwa, abaturage benshi cyane cyane abawuturiye bari bishimye, ndetse bamwe bahita bategura ingendo zambuka umupaka. Gusa bashubijwe inyuma babwirwa ko igihe cyabo kitaragera. Aba nabasanze mu gasoko kari hafi cyane y'umupaka.
Twari duhagaze tuzi ko tugiye kugenda. Ibyo nabashiraga nkakura ibindi, nari nzi ko bigiye kongera kumera gutyo. Baramamagara ati bimeze bite, kumara uratuzanira, nindi tayari. Ko rwose ubuyobozi pe twemerere tujye kureba inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi tudaherukana. Twari dufite amashyushyu ko tugiye kongera guhoberana. Baje n'i Kigali, bari baje bazi ko bagiye kurebana n'abavandimwe babo, bongera baratega basubiracyo.
Nifuza yuko abaturage batureka tugasura inshuti n'abavandimwe. Ibyo kurya turabifite, nabo bakaje bakaduhahira. Bareke wenda umuntu yambuke asure abavandimwe be, uzana ikintu agisorere. Nta nibigwe nta nibyinshi twifuza yo pe.
Leta y'u Rwanda ivuga ko umupaka ufunguye ku modoka zitwara imizigo, ariko ko ku baturage hari ibigomba kubanza gukemurwa n'impande zombi mbere yuko bemererwa kwambuka. Ikibazo cy'umutekano w'Abanyarwanda berekeza muri Uganda kiracyavugwa nk'imwe mu mbogamizi igomba gutuma batihutira kongera kwambuka. Nubwo Leta yo ivuga izi mbogamizi, abaturage twaganiriye bo basa n'abashishikajwe gusa nuko hakurwaho irikumira.
Twabura ukuntu tujya guhahayo, n'akawunga zaramutse kubera kutajya ku mupaka, n'amasabune n'amavuta byose twari twarabibuze.
Ko guhahirayo twajyaga tujyayo, n'ubu ngubu kugenda ariko byemewe nawe nabwo twajyaho nta kibazo. Ibyo ngibyo nyine kuba bavuga ngo ntabwo kuwufungura byabyemerwa neza, abaturage ntabwo bemerewe kugenda, ubu natwe nabo twajyaho bataduhaye uburenganzira. Nibabuma nzagenda rwose.
Mbere y'uko umwanzuro mushya ufatwa, urujijo ruracyari rwose ku gihe umupaka wazongera kuba nyabagendwa. Ibigo bitwara abagenzi bambukiranya imipaka byari byatangaje ko byiteguye guhita byongera gusubukura ingendo. Hari bimwe ndetse byari byahagurukanye abagenzi ku munsi w'ejo, bamwe basubirizwayo mu mayira, abandi babuzwa guhaguruka bakiri mu mujyi wa Kigali.